ukuthi sisithunywa sohlanga ilizwe linetlanike yeentlanga ezilwimi ngelwimi zikhala ngokukhala kodwa ziphuma hlathini linye xa sixhamile sandile songezeka nangamabhastile umsebenzi wamntu bonile ndisakube ndiyambile ndahlangana ndakha nabambana nabangane ukususela le yemdantsane namhlanje nditica yethwane ngeziganeko wezintonye kumntu wonke nto nje zingacacanga kwabo bangaboni ngasonye nezizazi zelizazulwana kukuphanyaka inyani isakubhenza anisayi kuchenza nisakuba lentshicilelo yencaciso ephuhlisa phandle ubume besisizukulwana sentshwabulo ndimntunyana kantu wayifuneki nengabulo iinqonje zasempuma ziphambili ngeliphulo lokusasaza ilizwi ngalo mculo inzwi wonke zenilandele liculo inzwi madoda bambani untwano ukuzimbuzi
ezibunzulu beliqala linukwe ngosiyazi abantsula zimdaka bungaphezulu kumachibi yentlambo ezihlamba amathwasa antsundu ngebala ingwa izidli ngamabala isakuluma kwikaka okwisihlunu senyama ndidabula umrharha kwizikhulu nempama kwizikhundla zokuphatha zindisuna ngomama elirhabaxa linegqudi neqakathi lokubhula ndisohlwaya izikhulu zixhaphaza ubunyulu bezilabi zasegcuwa neziphaluka sukuphambuka kulo mgaqo uminquma igcwala igunda labaxhakathi bethwebula abaxhaka befutha sisinqala ophuma silo kweli dabi lobuzwe kumhlaba wezinyanya zomthonyama niyinzala yosisulu nogatha abachuku lubanga ukufa kwentsana kwazulu yikatha ndibuzingxaki intsusa ngumphathi yosihlutha ilungelo lokudlala lo mculo wobuzwe obumnyama sanukugqina kwelinyala lilihlutha ubufana masikhuphe ezintwana kulo mkhuba wale ndanda uluhlu lweziyange olumphefumlo wenzakala yintlungu yendlala noxa kunjalo ndakubhala ndiyokuyibeka inqawe ulikhumbule igama izithunywa zohlanga bahlekazi mandibeke uthuthu kolu daba bendisagabula izidawo amade ngawetyala inzwi
inzwi madoda bambani utwango ngoku zimbuzi ezithethayo inzwi madoda bambani utwango ngoku zimbuzi ezithethayo inzwi madoda bambani utwango ngoku zimbuzi ezithethayo inzwi madoda bambani utwango ngoku zimbuzi ezithethayo
izithunywa zohlanga
qhumi kanja.